Oh my, ne fanye hi, kama sfanye tena kude dek. Bobo, I'm taking bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi. Kitonga tacho kipata ni wifi. Kwa nacho kifanya katika round here, party hata sale mana ni meza na plan B. Young king, flow zao za kitozi zimekataliwa. Ni uchafu kama kinga zilizovaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa. Smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa. Nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha nengie chaka. Nkiludi na kamata na vovipenda DJ choka san choka. Sina muda kubishana na vijana fake. Kiniona na tajire basi na pishana bank. Mimi na wanangu kama samata na gank. Wezi kuleta stories za kimama mama but a point. OMG ipo, that's my dream team. Chocha rap bongo tulisha team. Matozi wana kujikuta wenda wazim. Dio na nidailo minikuta na waijim. Nshake kwa na lala studio na umpea pakuche. Save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe. Bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come, marapa bovu na wafieka. Ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka. Na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe, calm down, relax, sit back. Mishabiki wa damu wa msimbazi simba. Kwa kukinukisha nimelikalisha kimba. Panya paka kafika chaku kushauri chimba. Tafika mpaka ulipo, fata pesa zilipo. Piga pini pande zote, hallelujah wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho. Vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yangu and got no facts to give. Fighting for my life to live. Nipo studio wana mwinta wenta leta kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. Truth hearts, kapa leta hand, I'm taking a shot for lease. Go my back to back. He's back to back, he's back to back. For a party to party, keep it black in black. Kula skid on black, kula poka na kuleta bla bla to tack. Do mana nazid kufanya, nazid kusanya. Mnazid kuhanya, nazid kwa kanya. Mnanjia za panya, na idea za chanya. Mnaibian kifanya, igana hii. Nikibala chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before. Hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow. Sache paka wani kwa luwe no, misinaga maluwe luwe no. Kiwalani minia giza do, sasa basi vya bule bule no. Shade, siku posti japo shopro stelo peji ina mambo mengi. Wekuwa mpole, I'ma take you off for your birthday. Madada wa mjini buwana, usiwape gambe. Utasikia hiyo ngoma kwa mbona pambe. Zangu mikuwa piga pini, you gonna come back. Juu ya beat ya bobo ngoma kambele. Yeah, here we go, here we go. Hili dundo madawa kulevya illegal. Sia wauni tunafuta pesa ilipo. Haya sasa kama unavyotona, here we go. Like I'm Fosca, preach, preach like I'm pasta. I'm a superstar, don't you know my fault? Mimi bombe, usini ombe, tuku ombe. Na ma rapper wako bovo bovo, usini gombe. Usini gombe, usini gombe. Yeah, my slave with it, miso danga, usini gombe, gombe. Ukishindo kutunza familia, ukiludi utakuta, nobody's home. Na wanaojiuza tamuzia nani, na pengine utakuta, nobody's on. Sasa kwa wale wanaotaka vita, tutapigania wapi? No fighting zone. Kwenye crew yangu wona mweza nani? Salmon, Conboy, nobody know. We out, yeah. Fruits up in tea, baby. Kapo, Toyo, yeah, yeah. Petty money rasta. Oh my, SMG. You already know.